addiction. I want the screen to see my life go by. I found out my dream is just a fiction. To people in this phony world, so why do I worry about the creatures on this planet? It's all just temporary, not worthwhile. Why did I say, you know I didn't mean it? I couldn't stand the feeling being on trial all the time. What would you do? What would you say? How would you feel when the world has put you down to size? Where would you go? What would you know? Who would you be at the end of the line? Doom, 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 doom,